music.org.
I would like to introduce
Drop on the Beat.
Now you know. The vibe was. Lekankwebele pom. Simani karipam. Kuona uenda som. Yoga no batukoyo. On sama kutumila polofon. Eve sama kamba baliwe. Alina bantume nangu kumbali. Mami ufutika chapewe. Kaliona soniri na secreti. Baby, I don't wanna keep it. Whoever found them for you, feeling you could be healing. Baby, you've been neglecting. Kama kukwanya mani mbawi. Eko mwane pole chulawi. Umulekele ku. Baby, you could be healing. 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 Baby, you could be healing. You could be healing. Healing. Mudipe minini. Iyo ni message. Musiwe aende. Cause mulavu yenu mwone kama wake up. Palagu mwena mo better. Your love is boy and water. Mushe nangu weka. You find someone is better. I mean you better. I mean you better.
Muna bali plenty. Mamba wuko kupapata kwanshi. Awe awe wa shamo. Sali no mo no mastateji. Naku fakanga la maji. Naku tayanga kabebe. Naku tayanga domati. Awe wa shamo. Kiwe baby wa shamo.
Leka nkwebe lepo. Shima ni karipa. Kuona uenda som. Yuga no batukoyo. On sama kutumila polofon. Efe sama kamba paliwe. Alina bantume nangu kumbali. Mami ufutika chapewe.
Kaliona soniri na secreti. Baby, I don't wanna keep it. Whoever found them for you feeling you could be healing. Baby, you've been neglecting. Kama kukwanya mani mbawi. Neku mwane pole chulawi. Umulekele ku.